let's go now.
Hakuna usiloweza,
hakuna
jambo kumkwa.
Sing it.
Hakuna usiloweza, hakuna jambo kumkwa.
Say,
hakuna usiloweza.
Let me hear you now, dance.
Every kuoko,
wewe ni Mungu wa kuogopwa.
Everybody know, everybody know, sing it. Yeah.
Sijaona watu, everybody know,
say wa kuoko.
Hakuna,
hakuna usiloweza, hakuna jambo
kumkwa. Unaangusha,
una,
unaangusha
kuta.
Hakuna usilo,
hakuna usiloweza,
hakuna jambo gumu kwako.
Hakuna usiloweza.
Wewe ni Mungu wa kuogopwa. Everybody say, yeah, yeah, yeah. Come on, come on.
Niwewe Bwana.
We gonna do it one more time. Say,
kama wewe
Bwana, Bwana,
hakuna tena kama wewe,
hakuna tena kama wewe
Bwana,
Bwana,
hakuna tena kama wewe.
Niwasikie, sing it.
Hakuna tena
Bwana,
Bwana,
everybody, sijasikia tena, ongeza sauti.
Hakuna tena
Bwana wa mabwana, mfalme wa mfalme.
Everybody,
unaweza ukaongeza sauti ya juu kabisa.
Everybody say,
Bwana,
Bwana.
Everybody now, we gonna do it with choir.
Hakuna tena
Bwana,
Bwana.
Everybody say,
Hakuna tena.
Let me hear you.
Hakuna tena.
Vijana wanna jump. Everybody
Wadau wengine wana celebrate wana dance kwenye secular music nini wako watu hapa wanaogopana nini si unajua I love dancing and celebrating Jesus wana sio sana I enjoy eh nafurahia sana hebu mpe high five jirani yako this coming song nimlete ndugu yangu rafiki yangu nani